Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare no gaitete lewru octobre hitande 2015 sapo jeddiyamde jabbiri masilimaaji chapan enay e jomi den tawa ile maison de la presse bamoko jottino no do kabaruuji du Omar Waygalo on competitivité kanko horejo leedi ndio Ibrahim Boubacar Keita o timmini jahol makko to France to wakkati jono hulitaabe do yi o yewoyi dum won to habuto membe chamno arande haw dum won hab arande o ngobe noddir première guerre mondiale kanko noddirter Etienne Fakaba Sissoko wakkati jono huwirfitiki dum wonno ko jahongol wadi ton ko holitiwi dum wono halaji kewdi kandi yowad do yirer fa yotti on balli guuji kala ton do holitiwi fati dum lato hono balli guuji ganno to Bruxelles to fati dum lato hala bola tan an kay gubeno tirtode plateforme de kanyo gubeno tirtode azawad debe fube kolitiwi wakkati jono be beltikli ngol o ngol do jahol miccitede wi debe jokkuno dum wono ko horejo leedi med indi o Ibrahim Boubacar Keita le majjon be kolitiwi de jawlel den ana kan nangirede no ngeenyiri yewedu yalla hono watte fa kaldo de kawrangal tabe da kolitiwi sarwar fa njalta tumbutar gandi tawden yimbe le bombe sumbu kanye nato hanken holita wed le majjon du soldats ci goto majji wiama wo mobil ngel be njaade mudu won soldats ci goddu mobe barmini secrétaire di wono kabaruuji moddi mi jogini on do hande bi bismillah modon e hedaade won kanko horejo leedi med indi o Ibrahim Boubacar Keita o timmini jahol makko ngol o wadni France ngol holitaabe le majjo yi ho jowi dum wonon to yimbe membe chamno wakande premier guerre mondiale wadanno de nokkuno dirteedo demon irum hettir France fu nangi le majjo dum holitaabe de o yihi o julo yi dum wonon yimbe membe keddibe tonbe o yihi o juro yi kibe ton Ousmane Diko
nde yambere wadi saatu mo miso wodi se cuddu wadi tagande o jabbino yesa habitebe tonde president Mali o juro wike bi leedi men goto desa le cuddi gonga chrétien fawarde e yettude kanyu e duwanade malinkobe chapane joy e ngo on resabe nokku kesenaado arsilame en yo ciusal e ngorora ko men jattata yo be jiwdi civilaku e wi president de o halanno tekte malinkobe maybe le walde mawnde de malinkobe ujinaji chapane jetton nangono solde tenga le l'armée franci le golowale kubude aduna fu le duub temdere jabbididi e le mabbe heltunofel ibeka ana mo yita ka fe president hubbi jaynga nokku au sueur de demain do geyi be ujinaji temedere e chapan taton be anditaka sambe verdam desi
be kolitiwi wakkati jono do wono ko jahongol wadi ton ko won dum won dunke kibaru andal mo nodirta Etienne Fakaba Sissoko holli tan wiyede wakkati jono o wirfitiki do hen o wihi dusa ewi dum won le golleji ngaddi ton di ko foti leedi el chapan de nay an gonno ton kanye balle balloje leedi meden di le majjo holitiwi wakkati jono do hani fene dabare jeewa yalla hon dum watte fati dum haada halaji boli tan hono ko wialeedi meden di wallirama ko fati dum lato hono ko wadno to Bruxelles to kenyo wonno haludame mon do kede ko haldo hen do fati tango barki sise
hande ko buri leede chapande nay e balle sappo e joy fa yottoyade e bankiji dum woni banque mondiale bad fa yottoyade e bid e gollirde kurde ngoni dokkundirde juude faabe pabo mali ko jali e leede de fu nantini wide e be tiawi anniyaji kuncanoji tidallaji mali di hore makka kay holliti wide be dokkan ko warata e millionaji temedere e jeddi kalisi euro e le majjun millionaji chapande jeenay hokkaten le duubi didi leedi japon dun holliti wide be ngaran be dokka millionaji sappo e jeenay kalisi euro leedi suisse e hore mudun holliti wide be paaboton mali ko warata e millionaji chapan e nay e joy kalisi euro kaso en ewi ko jali e di anniyaji fu ana hunchana tidallaji gondi e lesa hangal hore di anniyaji kay fu nantinam ka ko heddi dun woni sellinde adiji di pati di lato halaji politan
gubeno tirtode plateforme de wakkati jonobe kolitiwide be beltiki sanne hono ko be jokki horejo leedi ndi o yaato France to ko le majjunbe kolitiwide wakkati jonan hani wadede no watte yawe yalla kaldale kawrangla an tabe yalla jamaano holo hono ko wonde halede ko kede kanko no dirtede Mohamed Ouldou Metali o ko halido hen
gol o ana feewi sab leede e bankiji kurdi ngoni nantindi wide be ngaran be pabo mali ndenno mede mila hande ko heddi dum woni tabade sariyaji kaldade kawrangal hejoji kurdi ana wondi e landinede ka mede mila tan hande ko foti wadede dun woni fondude anniyaji di ko wawi sabi binde amana o waylito e le nokkuje de ndenno en jawti wattu kaldal e kawrangal ko heddi hande dun woni wirfinde holare hakkunde jamare nde fa homo fu e meden heba tajoral e dow ko hala ko menan ko jali e himmeji amen di huncanama hore dum hollititta wiide hande homo fu hebi tajoral wiide so den jidi jam nyibudo hemte kina mbirfinen holare hakkunde jamare nde denno an haani ko dun yawne tamminde ko moyi e le majjun ana hursi ka kina dun fudde
kanje gubino tirtoda azawat de dube kollitiwde be beltigili ngol o jahol wakati jono be ngadi noddango fewdi wiide jeewen diido jawdindu haybe fa gasa kede kanko almu ag muhammed njado kabaruji gubino tirtoda azawat de ko hali do hen
ngal kawral wallobe adna sifanoma li kawral de jerengal sabe li magal jawdi e jeteno bangal yirwere juninde region ngaji sahaldi kebandi jawdi yo hunde mawde ka hedi gub azawad gaka yo waddani do ni hani do men kimani sabe de yo jawdi ndokirandi batte yirwere region ngaji sahaldi tan hande kanada bare fiye nondi jawdi haybire li nawtorade ni di landulifu anakaani nanede le yirwere natondiral juninde region ngaji sahaldi yo assemblée région ngaji di hani haybude jogal jawdi ndi e hakkil amé hono no kawral gal adori noni
dans l'accord
kanko noddutedo mo ngi hamdi horeejo ministre le leedi meden di holli tawede bete hande o halino to ere fi to hollitinde wiide yambere jana kani wadde to kidal to so ekkolo an wara fa dum non utte jaati jaati no hollitiri wiide wi dido yambereje du laamu mali o waran tawede le hen kanye heba hejaabe mabbe le majjundo hollitiri sa jeedo dum no kabaru jande no worri le leedi di laamu mali o kanyun to han darna du secrétaire bodo bay leetid mi jojju modo e hallame bembal an ngal min noddata phase facebook ngal
tamani
do kolliti wi dum bele bombe sumbu kanye nati tumbutu to hanken sarar fa njalta tumbuta gandi tawdeni be do yimbele bombe sumbu holi tamede be gonno le mobile gotel ko be nati ton kodu yam wakkati jono soldats goto majji be njade mobile gotel won soldats du barmu le hen tagal mudunde arme men noddirte do fama on de wirfi so yehi fa jewto yobbe to be njari wiama du ko be njahanno ko hiddir gurmara rusi en to won jihadi ko be be njiton kede kanko do noddirte yaya tanjina o yo njado kabaruji to tumbuto ko hali do en do fati tan Ousmane Diko
yalter de tawde ni jom en kabarde chami e d'accord de soldats e mobile dubbe gardi mobile gotel nabama wo gagne do seeda soldats mali goto du yitaka e tewnitaama ka wala fuko heba e famu do kalda me modon do nokku o ana wondi e horede sabede en nandoraka wabbe golle o yo ila tumutu be daddi dabare mudu dum wana hobbe galdur ne gadi o golle wiide en tan be juhi soldats meden do manobe ton kenye ana wawi lata dudu golle jiadin kobe sabe yontere jabbi nde larme mali momo yikono heddu gurma rarus do be pamda dole le mabbe nati e juude dum ana waddana jondaraade du basi
be kolliti wiide sa jeewi hande hande o du yubbo inde on yimbeel meden keddibe to makkato be beediki le majjon be kolliti wiide ko yata mallin koobe teme dido e chapan en janayom en ayon kanyi en keddile hen en ka njoyon woni ko njiita ka fa hande be kolliti wiide ko yata chapan en jaddom en jeegoyom be du njiita ka fa hande chapan en jaddom en jeegom be ngon be njiita ka fa hande njoyon kanyi en gon hono barmo be le hen be sa deewi le leedel de furdube kolliti wiide li mali won hon leddi did berdi di yimbele mudo keddile dido kasaraaji
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
graba jeyalo ne les raisons ngaji dibe kolitiwi do no camion goto ne do communi do no kabaru kebeli lamu ansongo holi tawede o do camion yimbele bombe sumbu pali dun ton wiama ko yimbele bombe sumbe pali o do camion ko do be teti yimbele be ko tawe juude mu en fu ko be jaati han buri millioji sappo CFA so yuruto ngardan do gawodo be kolitiwide heje heso bangito wakkati jono godo heje be pabato no rewbe lo gombe to gawoto be lingodo hejjodo be kolitiru ko foti balé témédé jetti balé robéle anale hen golleji dan kan jukité to ko yata duubi didi gal musaddaji ko ani watté le hen ko do an ya 5 millionji témédré e chapan tati CFA so yuruto gawote ngardan do tumbutudo be kolitiru ko yata balé robéle jetti kanyé gondé famminé to wakkati jono hono kabaru cialla robé worri kanyé e yirwer rewbe le majjube kolitiru lanibe o do golle do no projet no dirteedo debbo alafia odo golle hulita wedan hani jokkite dono to tumbututo jobbe gal musa day di fu du yo leedi peyiba so wuruto ngardan faado jennedo dum won walde sukabe jokkolbe wonde tonde hulita wedbe jidi dum won sukabe jokkolbe gombe to jennedo jaati be wakkati jono fa pammina do hono be kan bantirde ko hemu yen le majjudo hulita wedo ko futi sukabe jokkolbe teme dido ngaram famine le hen so tiliki famine du goto mabbe fur hokkete ko yaata uinaay debbe CFA fa jayol hono way bantirde hore mudum lanni be odo golle dum walde humini do kabaru yirwere sukabe jokkolbe de deedi meden di so uruto en gardan fa en garantiminiren fa do banamba do be kolliti wiide dum wonon amiri en gombe le lamu banamba ko yata amiri ngabe noga en jattoyom kanyi en gadi kawrital mudu en to banamba to le ngal do kawrto dum kolliti wiide mere gonto kanyi le ni ngal do kawrtal wakkat jono be jawdo no amiri ngabe gombe to be ko buru fuasin dinde ko yaay fa ballire secrétaire do katte nyalaw mo hande kabaruji meden di hollitinde wiide tan do e seeda hon nandirdo no yowtere meden de ana wodi